Yakubu surawol ɗiɗaɓol. Bandiraɓe am, nde on koli jomirawo meɗen Yesu Almasihu, jomu mangu, to on kollu ferotirol hakkunde moɗon. Misalu, goɗɗo goduɗo jabbare jinari wari kawtal moɗon e mo ɓorni kolte ɗe shede. Nden goɗɗo mo walana mo kolte shekuɗe kanyum ma wari nder kawtal ngal. To on kokki on ɗon goduɗo risku mangu, on mbiyimo rajoɗorgal bongal joɗa. Mo walana on bo mbiɗonmo daraɗa e, ko bo joɗa e leydi. On kolli ferotirol hakkunde moɗon wonɗon. On shuɓana ko'e moɗon ko ngaɗoton nder nyumo kallungo. Bandiraɓe am ɓe giɗumi, nane ko mbi'aymi. Na Allah suɓi ɓe ngalana nder duniyaru ndu'u ɓe ngarta koliɓe Yesu, ɓe dona barka gonɗum nder laamu Allah ɗum o waɗani yiɗuɓe mo alkawal? Amma on ngartira ɓe ngalana na ɗum goɗɗum? Na goduɓe risku torrata on? Na ɗum kamɓe njarata on yeeso laamu? Na ɗum kamɓe kuɗata inde nden ɗon mawnde nde jomirawo moɗon? On gaɗi ko woɗi to on tokki doka ɗum laamu Allah binda ɗum nder ayare binde. Yiɗu bandirawo maɗa no giɗirɗa hoore maɗa. Amma to on kolla ferotirol hakkunde moɗon, on gaɗi hakke. Kiita nangi on, ngam on gewoɓe doka, ngam fuu tokkuɗo dokaji ɗi fuu. Amma o yewi go'o, to o yewi ɗiɗi fuu. Ngam on ɗon biɗo ta waɗu njenu, kanko wi'i ta waɗu war hoore. Ta waɗa e njenu, amma a waɗi war hoore, to a warti gewowo doka Allah wonɗon. Ale meto moɗon e kuɗe moɗon warta bo ɗum yimɓe ɓe ɗum waɗanta kiita dow doka rinɗinojum. Ngam e nyalde kiita Allah yurminanta mo wala yurmende, amma yurmende e heɓa jalorgal dow kiita. Onon bandiraɓe am, ko ɗum nafi to neɗɗo wi'i e hooli Yesu amma kuɗe maako kollaayi hoolaare nden? Nden ɗon hoolaare maako nde waaway hisnuki mo? Misaalu, to goɗɗo tokkuɗo Yesu gorko ko debbo mo wala ko ɓornoto ko ko nyaamata, goɗɗo moɗon wi'imo, jippa jam, Allah hokkuma ko ɓornotoɗa e ko nyaamata, amma o hokkaymo kolte ko nyamdu, ɗume ɗum nafi? Non ma hoolaare to nde wala kuɗe kollayɗe nde, nde warti waatunde. Amma goɗɗo wi'ay, an a woodi hoolaare, min emi woodi kuɗe, to hollan hoolaare maɗa nde wala kuɗe, min bo mi hollete hoolaare am nder kuɗe am. A jaɓi Allah o go'oto, to boɗɗum, ko ginni ma jaɓi non, kanjum waɗi eɗi diwna ngam kulol. An kaangaɗo, a yiɗi ɗum holluma hoolaare nde wala kuɗe nde mere? Na mama meɗen Ibrahim noddirama aadilijo ngam ko o waɗi nde o hokki Allah ɓiɗɗo maako Ishaku dow sakkirde? To a yi'i hoolaare maako e yaada e kuɗe maako, nden hoolaare maako warti kewnde ngam ko o waɗi. Ɗum hebbini ayare binde. Ibrahim hoolake Allah, ngam majum Allah wi'i o aadilijo. Ɗon ma ɗum noddimo higo Allah. To on gi'i Allah e jaɓa neɗɗo o aadilijo ngam ko o waɗi, na ngam hoolaare tan. Non ma karuwajo on ɗon bi'eteɗo Rahab, o noddirama aadilijo ngam ko o waɗi nde o jaɓɓi ɓe ɗum liloyi ngam dara sirru leydi ndin. O walliɓe ɓe daɗɗiri wongol laawol feere. To non no ɓandu ndu wala fofango warti maydu, non ma hoolaare nde wala kuɗe warti baatunde.